Maunya LG. Kama sina maji, sina road. For real, baby, take my soul. Nishadata na wewe, wewe. Mapenzi yameni kaba kwa ko. I swear, baby, I'm drunk in love. Usingizi mwanana ni wewe. Basi nipende mwenyewe. Baby, natamani ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you. Kama jenereta, moyo wangu unandunda, unantweta. Mwenzako unaogopa, naogopa. Mimi naserereka, yani kwenye tope naserereka. Jamvi na mkeka, kwako nimeweka. Baby natamani, ifungwe moyo uone ilivyo ndani. Kama ni thamani, mfano wako fanane na kitu gani? Because I love you.
Chica.